Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegagbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revena kpɔ. Ele mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanye nye dying to self, to live for Christ. Dying to self, to live for Christ. Na ku ɖe ɖokuiwo, nanɔ gbe na Yesu. Amen. Na ku na ye ɖokuiwo, ne nanɔ gbe na Yesu. Yesu Kristo ŋutɔ gblɔ be na nenye be kutsetse yawo ƒã seed, ŋku yawo ƒã ɖe tome menyi nyɔ bubu me mie ge o. Ŋku ya ke wokɔ de tume ɖi ɖo nyinyɔ ge bubu na mia. Yeta Roman 12 verse 1 gblɔ be eyata nɔvi nyewo esi Mawu le nublanui kpɔm na mi nukutɔe ta la, mele kuku ɖe na mi vevie be miatsɔ mia ɖokui ana Mawu abe vɔsalã gbagbe si ŋuti wokɔ keŋkeŋ eye wòdze Mawu nu la ene. Amen. Esia nye ale si miasubɔ Mawu nyateƒetɔe le mia ɖokui me. Praise the Lord. Miganɔ agbe abe ale si xexe sia metɔwo nɔnɛ la ene o, ke boŋ mina Mawu natrɔ miabe susuwo be wɔzu yeye, ale be miaƒe nɔnɔme natrɔ keŋkeŋ. To esia me la, miate ŋu adze si Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kple nu si nyo eye wòdze enu hede blibo la. Aleluya. Mitsɔ mia ɖokui wò vɔsalã gbagbe ne Mawu. Ama fia be ama le agbe gake megale agbe na ɖokui o. Ama le agbe gake meganye ɖokui tɔ o. Ama le agbe gake agbe ya wòle la, ele agbe na Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ ɖeɖe ko. Dying to self, to live for Christ. Praise the Lord. Na ku na ɖokui o, anɔ gbe na Mawu. Eya ta Paul gbɔgblɔ na Romantɔwo bena miaƒe agbenɔnɔ la meganɔ ba le ke xixe ya me agbenɔ mi ne o. Miaƒe agbenɔnɔ megaɖi ale ke xixe ya me agbenɔ mi ne o. Ke miaƒe agbenɔnɔ nenye ɖokuitsɔtsɔ se vɔe, miaku mia ɖokui awɔ vɔsalã gbagbe ne Mawu yi ke anye miaƒe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Amen. Ame nenia ta se nya yewo gɔme. Ya ta Paul gblɔ na Galatiatɔwo be meganye nyi gale agbe o, ke Aƒetɔ Yesu ye le agbe le menye. Menye nyi le agbe o, Aƒetɔ Yesu ye le agbe le menye. Agbe ya me le fifia la, me le agbe na Mawu. Amen. Nɔvi nyaselawo, agbe ya ne le ɖi ele agbe na ɖokuiwo. Agbe ya ne le ɖi ele agbe na Mawua. Agbe ya ne le ɖi ele agbe na Mawu ƒe ŋutikɔkɔea. Ele agbe na Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ. Amen. Dying to serve, to live for Christ. Miaƒe ŋutilã ne zu vɔsalã na Mawu. Miaƒe ŋutilã ne zu vɔsalã gbagbe ne mawu yike anye vɔ yike anye mawu ƒe lɔlɔnu wɔwɔ bena mía dzesi ŋu yi tututu nye mawu ƒe lɔlɔnu na mi egba ɖe praise the lord egba be mawu subɔsubɔ ɖe ŋu geɖe ku ɖe eme amen ŋu geɖe ku ɖe eme ne míekpɔ dɔwɔwɔ tãdrẽ kpikpi blatɔvɔ asike esiwo le kpe ƒuƒum stephen la edo gbe ɖa gblɔ be aƒetɔ yesu xɔ nye gbɔgbɔ edze klo do ɣli sesĩe be aƒetɔ megaɖo nu vɔ sia teƒe na wo o esi wògblɔ esia la eku emeina kpoɖeŋu ɖeka nye ya le teƒe ya kpoɖeŋu ɖeka nye ya le teƒe ya afi ya woe wòle be woakpɔ xɔsetɔ ame yiwo ke xɔ aƒetɔ dzi se vava aƒetɔ be nya ame yiwo ke xɔea afi ya wòle be míakpɔe le yea amen biblia be wo kpe ƒume stephano stephano nyanyuia kakam gbeƒa ɖe menya wo kpe ƒume agɔ ɖeke madzemadze gake wobe do gbe ɖa kple be aƒetɔ megaɖo vodada ya teƒe na wo o megaɖo vodada ya teƒe na wo o dying to serve to live for Christ aƒetɔ megaɖo vodada ya teƒe na wo biblia be yewo gblɔ ya la edo ɣli sesĩe be aƒetɔ asiwo me meko nye gbɔgbɔ di eye wòku eku ne kristo eku ne kristo amen nenema ke apostolowoa Paul gblɔ be Jerusalem ya me yina la ɖeɖe fia yiwo katã vava la efia be nu geɖewo le ŋgɔ yina dzɔdzɔ ge ɖe dzinye gake nye mebu heyawo katã be enye ŋusese na mo ke nu yi ke le vevie ebe yivu kura be nye ŋutɔŋutɔ nyagbe hã nye mebui naneke o nye ŋutɔŋutɔ nyagbe hã nye mebui naneke o gake nu yi ke le vevie koe nye be mawu dɔ ŋu la edɔ ya aƒetɔ yesu dɔ ma mawu dɔ ŋu dɔdawo gatia kpɔ nɔnɔme yawo gba le kristotɔwo mea wo gatia kpɔ miabe gbesia gbegbegbenɔnɔwo le kristo zɔlia me be mie ɖe asi miabe ŋutilã ŋu bena miakoe akɔ subɔ aƒetɔa mie ɖe asi miabe lɔlɔnuwɔwɔ ŋu be miadze mawu ŋua amen ebe aƒetɔ megaɖo vodada ya teƒe na wo o eyi wògblɔ eya la edze klo eye wò nenema ke sadrak mesak kple abednegoa womebu wo be agbe naneke o daniel mebu ye be agbe naneke o nenema ke stephen mebu ye be agbe naneke o paul mebu ye be agbe naneke o peter womebu wo be agbe naneke o yakubua womebu be agbe naneke o paul kple silawo womebu be agbe naneke o nu yi ko le vevie nu woe nye be woanɔ gbe ne mawo aleluya mawu ne ve miaŋu ŋkeke ye mamlɛ yewo mebe ɖe mia ame yewo ke va mawu subɔ megbe ŋkeke yewo me ɖe Mia ba gbeno no na je mawu la mi o ha mi to ame ye o ba fon la mi o ha mi po me ye o ba poren la mi o ha mi ba subo subo na no ba me ye o to na la mawu pere mi an la agbeno no na maru kia e ba subo hika me nkan na mi hika me bia na mi hika me jodun na ame gbeto le gbegbe mawu ba pajela ya anya da kama gabala ya ngwa ga ke amayu gedu ko sago manyila o ko yesu kristo ba ku ku pa fofo ji sala agba ya ku ma vi onno na mawu a ala ba mi o ha ya fa gbono no na di oto dying to serve live for Christ. Ado to revna kpo. Ye no banye 024-140-5533. 024-140-5533. Afweto madugbara. Ukoko manu mianyanya dudu konye. Yenu boblom. Gake wa manvavana wii. Banya na cheku gare. La Yesu Kristo mianela pankoma. Bye bye.